Baba kuma pezo sobola Babulonji tudemu njagala. Yeah, I'm in love.
Bye bye banana.
Birunji bambi sembera Omtima gwange wagusensera Nakugambe birunji bikusana Osana, osana mbaga kadali Ugwana, ugwana kuba fast ready Birunji wankuba Sembera nkunani kempeta Nsangule ntuye zinkulukuta Njagala mbere nga nkusuta Yekwikala jensingo kwagala Watali no mpengu takula Echimuli echaniriza bagenyi Echaka muliro kulusozi Yiku wangi kwengendo kwanjula Atanumya atalinga balala yeah. Kusaba nteka kumoyo go Mfule chikumo musaiko Tonde kane ngwe chigo oh. Birunji bambi sembera Omtima gwange wagusensera Nkugambe birunji bikusana Osana, osana mbaga kadali Ugwana, ugwana kuba fast ready Birunji wankuba Ondi kubwa ngondo ozesa Ontude kumutimo kukosa Muchi watu nyonyokera Bera wachisa Mkweta ganga tala muzikisa Mkwagala nga mulimi kunkumbi Kwekendeleza nga mnyenye yeliso Baby Baby, baby. Njogezo wama wena lina kweka Echibyo ni wala mkwano jangweka Birunji bambi sembera Omtima gwange wagusensera Nkugambe birunji bikusana Osana, osana mbaga kadali Ugwana, ugwana kuba fast ready Birunji wankuba Abazadde bakutumidde nabunobu bakababukuwadde Bangambye ntyo banyumidde sitampu batadde konsanidde Saba kyoyagala nkuwe mukwano nina mungi nkuba mukire Ondi kubwongo ndowoozesa ontudde ku mutima gukosa Mukiwato nyonyokera Bera wakisa Birunji bambi sembera Omtima gwange wagusensera Kugambe birunji bikusana Osana, osana mbaga kadali Ugwana, ugwana kuba fast ready Birunji wankuba